Sajja botukumbulotio oli wangeri kyataisa balungi n'abesimbo n'obafajiyotio nababooleka w'abemitwe emiyaye oli wangeri kyatamanye batefu onkutulidde n'ekitansula nkuyimba komani n'ogira okubulwa wosula oli mubbi nnyo mundeke mmulangire bwate tunayogera ng'abali obukoddomi n'owulira enduulu n'emiranga maama n'abagagga abasikambula mu mapenzi laba obwamulekwa bwefuza obuganda batima olutulesa amabuji ne lufaakuuza n'abali ebuziizi lulindiggula n'abali mu bireeyo lwanda sirulya n'abava e bulaaya omutemu awenja ne munda z'abakyala n'akunyuulayo n'obutonda maama ate takuba miisi n'obujabugaya nkugambye luzibu tulya nalweka n'embife wasanyukirwa lulyeyo shema luli munguuli gye twekesserereyo kale luzibu olwetibatamidde kitalo nnyo kitalo kitalo baana bato kitalo nnyo kitalo kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo. Tegete sebo warumbe zeruntu nuzanga atali musajja bwatalina kitawa jola z'abayimbi bosomba obulize etali siteji abaregi n'abaposanova n'abakadongo kamunoto gatikotyo sebo gyotutwala tetuli butulo emagombe wale etava kalungi na bonna beyatwala mpawalidda balimbi bululu etava ddoboozi kize watalitawaza nange Pawulo gyendage waleyo mu ttambiro lye yewabunye ntisa era yewabulira n'owoomulungi kyova ondaba nkuba nkitangayala na byonna byenkola tebimpa maanyi banange ssaawayo okuferika ebibuuzo ate nebyanukulwa bitengeri entamivu kyekitawaŋŋanya nange yali amabanja ebiri njogerwako awatali kuwona bwentyo ne neewunika ne mbanga omukyawe ani alinjulira ndiba nzimbi o kitalo nnyo kitalo yaeyae kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo kitalo nnyo kitalo yaeyae kitalo kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo kitalo nnyo kitalo yaeyae kitalo kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo. Nerukalira lubukulira engomo ab'emibiri egyeyiwayiwaabo sebo bonna te lubatiisa maaso lubawere ba pulesha n'alusoyo ne basindogoma n'olutya lusajja ne luyingirira n'amaka amalungi ne luleka ebifulu kwandifandulojja eye wajjanjabirwe n'ensi yafadda balala lubazingirako wakeeyo batima olutonyaza mu baana n'ofuuka enshenyinya lwa bwotyo leero n'ofanga oweddemu omuwendo kugatta n'obulumi obw'ekika ekibofu lugabana emitima egy'ekinyanya mwattu bantu bannaffe betunyumya nabaabo olina kusanja gaawo atali kutya namu n'atakubya ngeri ki gy'oleka mu mawujje oluusi omuntu ng'oyo abeera n'ababeeka gw'aba boone baba nga abatali baana abagumba b'emitwe abo bantamanze a abatusuza twazira na miranga kitalo nyo kitalo ya
kitalo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo
kitalo kitalo yo
kitalo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo
kitalo kitalo neda neda
kitalo nyo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo.
Zirwa mulianga yate Loza lwani misanta mide Munango mte yali amanyo kuimba Atenga nangiru manye dobozi Kalishi mfanu mira mbientero kuimba Tulavye nobulumi obutagenda kukwa Chino shitaro nyo shitaro bana batu Afazali singa baza wabada Ne batu ulira wefana ne waliyo Avalenza bali abebitibwa Onaro abayuza masuti Lulo ne mubiana vya wakaka Rukonjo walango luso uunga Rwanda sirulia na manyoru zungu Liruliko musomi na mukafiri Yeye nyanja rwajimara mwobu keje Na yatenza wera mukulivi oh. Kitalo nyo chitalo ya ye ya ye
Kitalo
Kitalo nyo chitalo vana batu
Kitalo
Kitalo nyo chitalo ya ye ya ye
Kitalo
Chitaro bana batu
chitaro
Mbali yao Baka wanenenze mutio kubasa Choka wolozo kufanga wenye zenyazi Kufawe liteka noyo ye chikutuko Mpao nasobola kwa ula mufae Wabula tuwe kangaru mazo kutuka Mbili umunengiri yeneweba ya chikanga wako Mpao musambu kuchiteka mama Nyazala wange yesinga msonyiwa Anzali romu kumakomuronji Owange mpuru kuri nywe ndave kwe Aba oza chishaku nywe ngeri yeyo Kati oru nywe petero linza tali motoka Uba mumotoka mbeba yue mburi Zesi uwanga kukufa kunde kwa oneda Oya nenji nyarango vange uweka Mwenge kwe kutuka wa feri kutuko Oba kwe kutiri mburo bufa kumaberi Yegu atanyo olifoti ankubuza Nekano vajeva kubo kuhunu Orioko manyebo tutute mkirasi Tizizi nozafuka mikobuko Enezo kujamu kaneta itesala Zendekane mima lulinzi kata mipi Nunorulia novu kazo buta na bamaso Bama lakote lwega nyavichafu Chitaro nyo chitaro ya ye ya ye
Chitaro
Chitaro nyo chitaro wana batu
Chitaro
Chitaro chitaro ya ye ya ye
Chitaro
Chitaro nyo chitaro bana batu
Chitaro
Chitaro chitaro oe oe Chitaro nyo chitaro bana batu
Chitaro
Zawa kore ntegeka Mweru wa sanga muma kubote bada wawe Kati kumpia rudibiza ya barunji Na babura nye nyaruli urutianga Na vayena kuwefu za wasajia Kujita makubonga wataina maso Nunutwe pankide kukugambie Okufurula wa manyuru ganda Evirunji rutu vile sao Na yekare mukama watyo Nilusatulula wafumba barunji Umagaru wao na selengete waliyo Na sigala kuwase mwandu botyo ofunda no walulina yato waluno ero sikula abateesa obulungi n'olaba amatembwe gayitinga nawo obugumba n'obuwulu byotatya gwe byerusibye mayumba g'abasajja lwalampye n'emakerere mbagunjufu liguli luzibale semitwetwe kyokka yimukama oyina obusungu tuliisa essanga eritazi waffe yajja oluye yasobya gyoli bwe wandibonereza n'okomoko naye ffe kankana otulinga baana abatamanya kyaliwo okusooka singa lulyanguzaawo kyandibadde wadde nange nandipakasiza n'engulirira laba yezaali entumbwe z'abalungi giringa minyolo gya bunnamu njoloba oyo tolaba enkompe mwatunuulira kati sibo bonna baali bantu ba muwendo ab'embuto eziboleka ebisente basongodde lwabaganzikeeyo kyetwalya twandikizizza gye kyava okusinga okuziraga tuti ene bwe nnaawoloma emiti okubuuka mpaawo kirijjukako ya rabbi mbasibudde ensaasira abalwadde mukama waffe abaŋŋumize bambi naye nsabira n'abali ku lukuusi lunda abawo ekiwummulo ekirungi olusibira mu mbwa luno ndifandulojja kizibu nnyo olukambwe baana bato olusibira mu mbwa luno ndifandulojja nze kizibu nnyo olukambwe baana bato